kun radio sagale americati radio sagale america utata kabege jmatat galgale ke sa salama walakka jel kabege sa saditi meter band digdemi lema digdemi shenit sodomi tokurat washington dc ra kadabartu saganta fan romo amajel kaba ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲ መርሰሪቲ ፉለ ፌስቡክ ከኛ ረት ከነን ሰገንታ ከኛ ዶፍተን ደግፈቶ ተገኘ ጃል ተማከመልተን ክብጣተ ሰዳዘሽን በረኩመ ለማፍቁደ ሰገል አከለኮብሰ ኢትዮጵያ ጥሞ ኦንኮሎሊስ ዲግደሚሽን በረኩመ ለማፍቁደ ለማ ከሱሜሳን ከስተን ራን ነሞዳንዲቲ
ቡልቴሳ ናኖ ኦሮሚያ ጎድና ሀረርጌ ያ ከሰቲ ወረርያ ዋንሳ ከኡኒብ ሰሜራ መታወዷራ ከሳ ተቆጠም ጅርቱ ኦድዋ ዱኛ ፈነጃለነ ገመዳት
ሪፈረንደሚ ሲዳማ ፎጂን ደደመክሱፊ ደደመክሱ መጋላ አዋሳፍ አናሌ ጎድንቻ ከሰቲ ጀልቀመሜ ጅራ በሬሳፍ ቆንዳሊ አዳ ብሊሱማ ኦሮሞ ኦቦ ያሶ ከበዳ ሪያሳኒ ወሊን ቀበሙፊ መነሙርቲ ጥያቹ ዱበቱ ማቲንሳኒ ሲዳን ጎትቻቢሸ ገርባ መጋላ ሻምቡ ትጃራሙ ፍጀዳ ቡልቺስ ጎድና ወሮጉ ድሩ ወለጋ መራፎ ገጥሙረ ሰገንታ ከኛትን ወሊን ቱራጀና አመ ኦዱፍ ገረ ያለነ ትደብና
ቡልቺሰና ኖሮሚያ ጎድና ሀረርጌ ዲያ ከሰቲ ወረራዋን ንሳከው ንፍሰሜጅራ ጎድንቺስ ወረራ ካናቶ አቹብ ጫራቂ ጎቻ ከጅሩ በክስሴራ ሃንጋማ ቶሚሻለ ፈክታረ ኩማቶኮፊ ዲበቶኮፍ ቶርባታሚ ሻነረጅሩ ጉቱማት ከመንጫሴ ዮተው አዋን ንስቺ ለፈክታረ ኩማኩደ ቶርባፊ ዲበሻነራ ቡፈቴ አከጅሩ ዋጅራ ቀጀልፈማ ኦናf ቀበኛ ኡማማ ኦቦ አንት ያልዩ ኢፍሱሳኒ አድሽቸኮል ጋባሴራ ጋባሰጅሩ ቱጅበዴስ
ሀረርጌዲያ አናሌ አፍርከሰት ከሙደቴ ወይረራ ዋንዲሳቶ አቹፍ ያሊ ጉቻ ጅራቹሳፍ ሞቱማናን ኦሮሚያስ ደግር ሰበርባጭ ሱጉቻ ፊከጅሩ ተው እትጋፈተማን ቀደል ተቀበኛ ኦናf ኡማማ ኦቦ አንስ አልይ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ኢፍሳኒሩ
አራቱ ወረዳ ዶባ ኢሮ ኤሶና ጦሎ ነው ያው
አናሌ አፉር ዶባ ጭሮ ሚኤሶፍ ጦሎ ከሰት ከሙላቴ ሚኤሶፍ ጭሮ ከጅሩ ተአተሜራ ዶባ ሞሃንገ ተኮቱ ጅራ ጦሎስ በከሙርታይ ጅራ ሰናፍስ ቆጴ ጥሙሬ ገመሰት ሶጫ ጅራ ኦጌሲ ቦበኤራ ኬሚካል በርባጭ ሱስ ያቴራ ወይረርኩን አዳን ጭጭቴ ዱፋ እናኑ ተሳካንቶ አኑ ቢፋራዳን ቦዳን ዱፋ ያዶንከኝ ከና ጅራን ወይረሪ ሀዋን ሳሱን ለፈበልጣ ወሊንገውስ ኦቦአኒ ሰከጀዳንት ሚዳን ለቀብሲ ሲገሩ ሀንገ ወይረረ ሰናምቲ ኡመት ድርሴ ደመቀን ሰዋን ቀቡብ ጀቸቶ አቹን ደንዳ አሜራ ጀዳን ሚዳን ሀንጋ ማት ደቀበስ ሚንአን ሄክታረ ኩመቶኮፍ ኢበቶኮፍ ቶርባ ተሚሽን ሚድ ጀዳኒሩ ወሉማ ጋለ ሄክታረ ኩመኩደ ቶርባፍ ኢበሻነራ ወይረረ ኩን ዮቡፈት ኬሚካላ ሞቱማን ቢፉራ ሁበኖፍ ህርማና ሀዋሳቱ ጫለ ጀቹዳን ዋምቸ ደበርሰን ወይረረ ሀዋንሳ ቢየቲ ገመባሃ ትግራይ በአማራ በኦሮሚያ አፋሪፍ ሶማሌ ከሰት ሚዳ ሀማ ከን ጠቀብሲ ሲዮተው ድሬዳዋ ከሰት ሰንገቶ ኩሙላቴራ ወይረራ ከነቶ አቹፍ ናኖሌን ሰደርካ ዳዳት ተታፊ ጎቻ ከጅራን ዮተው ሞቱማ ፌደራላ ብራገሩ ናኖሌ ደገሩ ብራታሬ ሀንገዮና ዋንጀዳ ምንጅሩ ጀራ አዲስ ቸኮል ድሬዳዋራ
ኢትዮጵያ ከሰት ክታና ሸመረኒያን ቢሱፍ ቆዶላና ፉደተኒ ከነጀታቱረነ ከሱመስ ቀፍቶ ቀፍሶፍቱ ምርገደላና ማፍቆረቱ ከታን ዶክተር ቦጋለሽ ገብሬ ዱኩሰተኒ ካሌ ሰዱአን ቦቆቹን ሳኒብ ሰሜጅራ ዶክተር ቦጋለሽ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ወልአንሰፋያ አርገታይ ገቹረኒ ቦደ ዊጣተ ካሌ ሳ ሃልከን ዱአን ቦቆታን ዱአሃ ዶሊብ ዳኢማኒ ገመደበምሲሱን ሆስፒታል ለጃለኒ ተጃጅለከና ከቱረን ተኡን ዱበተሜራ ኦጂ ወንገራ ገራ ገገሰኒፍስ አሰሰደር ካዳዳ አርገተኒሩ ቀበኝ ኡማማ ገመኩኑን ሱኒ ሶጀታ ከቱረንተው ዱብሂማን ጎዲነ ካምባታ አፍጣምባሮ ኦቦ ዘላለም ደስታ ኢብሱሳኒ ዮናታን ዘብዲዮስ ገባሴራ ወልገይዲግደሚ ሰደፋን ካንኮሬ ሃዮታ አፋንጎተ ገመይይ ሞቱ ሞተ ቢዮቲ አፍሪካ ባሃ ሃር መሰራ ሞቱ ማስመራ ከሰቲ ጀልቀበሜጅራ ወልገይን ጉያ ሰዲፍቱሩ ከነከ ቆጴሰ ኮሚሽነ ዲነግዴ ተኩማ ሞቱ ሞታፊ ሞቱማ ኤርትራ ተኡን በከሜጅራ ሚኒስትሪ ሃጃላ ኤርትራ ኦስማን ሳለ Hasabaninsa godanin walitti buinsa gotidik dama boda gaf Afrika keessatti qillensi abdi qillensa ujal qabu safi walta insa nagaf tasgabin bu udubatan biyoti Afrika keessatti daldaladi nagde argamun Afrikan badad innan gutamte argun fedha kajedan mo commissioner dinagde Afrika ra Vera Songueturan matadure walgei kanas Afrika ba keessatti gamto mani biyota abcharra harawa banu kajedu ta unifsamera. Warana Amerika Afrika kesa jiruf General Sadarka Olana Katan Stephen Townsend kibtata harra Somalia da watani jiru kuniso ganota wali walargud alle listota biyoti gamfa Afrika kesa rat dula gaggefa murati mari achu fakkate ebsamera. Hogana walta ajaja warana kan Amerika Afrikom kun akka jedhutti gareen shororkeessota leellistoota islaamaa fi al-shabaab irratti duula waraanaa Ameerikaan gaggeessitu hangam jijjiirama akka fide ilaaluuf jiran. Isaan kun michooma keenya kan barbaadan Afrikaadhaaf rakkisoo ta'uu dubbatan oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barreessaa fi qondaala abaa obbo Daawud Ibsaan hoogganamu obbo Yaasoo Kabbadaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 17 bara 2012 Finfinneetti hiriyaasaa obbo Gammachuu Ifaa waliin humnoota mootummaan qabamuu maatiif hiriyaan isaanii dubbatanii jiru. Lameenuu dhaddachaa araadaa kan mana murtiitti dhiyaatanii himanni abbaa torbee leenjistu jedhu irratti dhiyaatee jiraa jedhu maatileen kun. Dhimma hidhamuu namoota kanaarratti qaama mootummaarraa deebii argachuudhaaf jecha guyyootaaf deddeebise carraaqeyyuu kan ibsanaaf kennuuf eeyyame hin jiru jetti Saahidaamtuu Finfinneerraa kunooti.
Barreessaa fi qondaalli Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Yaasoo Kabbadaa fi hiriyaan isaa obbo Ifaa Gammachuu onkoloolessa 17 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee bakka kiiloo 4 jedhamutti humnoota nageenyaa magaalaatiin to'atamuu isaanii hiriyaa fi maatiin isaanii dubbataniiru. Hiriyaan obbo Yaasoo kan nageenya kootiif hin sodaadha maqaa koo hin waaminaa jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti guyyaa obbo Yaasoon qabaman laaqana waliin nyaachuuf wal beellamanii akka eegaa turan dubbataniiru.
Naannoo isaa jiru akka qabame hiriyaa isaa wajjin hojii dirree irra jiru kitaaba barreessuuf nama wal argaa turanii hojii hojjechuuf kitaaba tokko barreessaa ture akkan beekutti. Hidhiiti boona jedhaniitti naannoo rakkiloo kana turan ganama hanga isaa afurii achi booda bilbileetiin laagama nyaandugee yaamin ture. Akkasi gara madaalamii gama olii kanatti yaamin isaan jira kun nama fiduunaan jedha naannoo isaa ijaa walakka gaafa eegu as naannoo sameen hoteeli kana eeginaan jedhee achi dhaabbataan ture. Egaa kudhan booda naannoo isaa ijaa 20 kun isaa tooba jechuudha. Nagahee gaafa bilbile kan dalagu. Gana sa'a torba irratti achi seenes bilbila isaaniitti asitti nagalchanii makiina wajjin as nagalchanii fi makiina qabatee ture keessa gaafa naatti dhaqee cheekii godhu asi soostanyaa bakka jedhamu maakalaawwi cinaa achi galchanii jira.
Akka namni kun jedhanitti Yaasoo dabalate namoonni afur galmee tokkoon himataman keessaa obbo Yaasoo fi Ifaan mana murtii dhaddacha araadaa irratti dhiyaatanii abbaa torbee leenjistuu jechuun himatamneerraa jechuun natti man jedhan. Haati warraa obbo Ifaa Gammachuu aadde seenaa Sabbooqa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti manni jireenyaa isaanii magaalaa Bishooftuuti kan obbo Ifaa waliin keessa jiraatan. Garuu guyyaa qabaman san Finfinnee gahanii deebi'uudhaaf himatanii akka ba'an dubbataniiru.
Konkolaataa Yaasootiin osoo deemaa jiranuu naannoo kiiloo 4tti qabamneedha. Finfinnee kan deemee fi Awaash Baankiif beeksisa hojjetee ture. Awaash Baankiin kontaraata beeksisa sana waan hojjeteefis qarshii beeksisa itti hojjete sanaaf akka kaffaltii akka fudhatuufi kan inni deeme. Odoo lafa kaffalticha fudhachuu sana hin deemidha karaa irratti kan inni qabame.
Yaasoo wajjin hiriyummaa qabu moo maaliif wal argan?
Durumaa taasee hiriyoota isaanii. Jaala qabsootaati yeroo dheeraa dura hojii wajjin hojjetaa turani. Amma garuu dhimma hiriyummaa malee dhimma hojii waa wajjin hin qaban. Ifaan erga dhimma siyaasaa dhiisee dhimma hojii mataasaa hojjechuu jalqabe waggaa tokkodha. Hojii siyaasaa gonkuma waan inni keessaa qabuuf qabu hin jiru qaamnis beeka kana. Hojii mataasaati kan inni hojjetu erga hidhaatii ba'eeti kitaaba ragaalee abbaa biyyummaa jedhu tokko maxxanseera. amma bilbi ibiddaa mudajedu hojjetuuf olii gadi odoonni fiigaa jiruuti kan qabame.
Haati warraa obbo Ifaa adde seenaan erga deesse reefujii lama ta'uu kan dubbatte jiruun isaanii harka obbo Ifaa irraa ta'uu ibseetti. Ifaan erga mana hidhaati bahee as hojiin isaa idileen hojii aartii ta'uusaa dubbatteetti haati warraa isaanii.
Hojii humna aartii fi walaloo fayyadamee hojjeta. Namootaaf walaloo fayyadamee hojjeta.
Itti dabaluudhaan adde seenaan daa'ima qabattee rakkachaa akka jirtuu fi abbaa warraa ishiillee deddeebitee gaafachuudhaaf maallaqa ittiin sochootu akka hin qabnellee dubbatteetti.
Warshaa dhuunfaa keessan hojjedha. Yeroo inni hidhaa turettis isuma hojjedheen isas gargaaraa ofis gargaaraa ture. Erga inni hidhaa dhibeetis amma da'umsaaf manatti galutti warshicha keessan hojjechaa jira jechuudha. Daa'ima qabadhee kana hidhee dubbachuu hin danda'u. Baay'ee waan dhuunfaataa keessan jira jechuudha. Waan ittiin dhaqee gaafadhu siin qabu. Waan ittiin deddeebi'ee gaafadhu miti waan ittiin jiraadhu iyyuu hin qabu mana keessatti. Kan jiraatu mana kiraayi keessaa daa'ima qabadheeti kan jiru.
Booyyaasuun qondaala adda bilisummaa Oromoo keessaa isaan tokkodha kan jedhan koreen hojii raawwachiiftu adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Mikaa'el Boran akka jedhanitti humnoota tikaa mootummaatiin Finfinneetti to'atamuusaa malee maaliif akka ta'e quba hin qabnu jedhan.
Jaliyaasuu kabbabaa fi hiriyoota isaanii lama irraa gammachuu fi hiyyuun baay'ee namoota jedhamtu qabame. Amma naannoo buufata poolisii sadaffaa magaalaa Finfinnee jiru jechuu quba qabna. Odeeffannoo akkasuma qabna sababa maaliitiif akka isaan qabaman hin beeknu. Kanaaf haalli jiru baay'ee badaadha.
Dhimma hidhamuu obbo Yaasoo fi Ifaa ilaalchisuudhaan poolisii magaalaa Finfinneetti komaandar Faasikaa argachuudhaaf yaaliin guyyoota afuriif taasise naaf hin milkoofne. Poolisiin federaalaa ammoo dhimmi hidhamuu namoota kanneeni poolisii Finfinnee ilaallata. Poolisiin federaalaa harka keessaan qabu jechuun seera. Akka maatiin hidhamtootaa jedhanitti kamisa onkoloolessa 27 bara 2012 mana murtiitti dhiyaatu obbo Yaasoo Kabbadaa fi obbo Ifaa Gammachuu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hiriyaa obbo Yaasoo Gammachuu Ifaa kan hin duraan jedhe dogoggora dhaggeeffattoota keenyaa dhiifama. Maqaan Ifaa Gammachuuti. Gara gabaasaa keenyattaa nutti ceenaa hojiin beeksisaaf dadammaqinsaa filannoo hiree murteeffannaa yookaan rifirendamii Sidaamaa arra magaalaa Hawaasaaf aanaalee godinichaa keessatti jalqabamee jira. Gabaasaa achirraa ergametu jubeetu dhiyeessa.
Murtii uummata Sidaamaaf har'a magaalaa Hawaasaaf aanaalee naannoo keessatti sochiin dadammaqinsaa geggeessamuun jalqabameera. Sidaamaan naannoo ta'ee akka ijaaramu qaamni barbaadu shafeetaa filadhaa jechuudhaan dadammaqinsa kennaa kan jiru yoo ta'u sochii kanas hoogganaa kan jiru mootummaa naannoo Sidaamaati. Bulchaan naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Ledaamoo waltajjii masqalaatti ba'anii Sidaamaan naannoo ta'uusaa kan ittiin mirkaneessan mallattoo shafeetaa filadhaa jechuudhaan duula sana mul'inatti jalqabsiisaniiru.
ሻፌታን መምረጥ ልማትንና አንድነትን መምረጥ ነው። መጪው ጊዜ
ሻፌታ ፍለቹን ምሶማፍ ተቁማ ፍለቹዳ የሮን ዑፋጅሩ ጅራቱ ተናንኖ ስዳማፍ ኢፋዳ መርትኑ አደዱማ መሌ ከንቆደቱ ማዲ ሻፌታ ፍለጣ ጀደን ዱልሱን ሀር አጀልቀቡታንሴ ስዳማ ናንኖ ሃ naannoon haa ijaaramu gaaffii jedhu deeggaruudhaan hawaasa waltajjiitti ba'eef bulchaan naannoollee ergaa dabarsaniiru. Gama biraan dhimmisaa dhimma filannoo waan ta'eef qaamonni fedhii adda addaa lama qaban kan irratti hirmaatan waan ta'eef naannoon kibba jala turuu jechuudhaan boordiin filannoo kan kenne mallattoo godoo qabatee duulaaf kan ba'e hanga ammaatti hin argamne. Obbo Dastaa Ledaamoo televiziyoona mootummaa naannoof kaleessa ibsa kennaniin boordii filannoo waliin ta'uudhaan murtii uummataa raawwachiisuuf qophee ga'an taasifamuusaa beeksisanii wiirtuun filannoo itti dabalaa akka eeyyamamuuf boordii filannoo gaafachuu isaanii beeksisan. Itti dabaluudhaanis qaamotii haqaaf nagaa eegumsa akkasumas taajjabdootaaf ennaa murtii uummataa itti gaafatamaaf dirqama irra jiru ilaalchisuudhaan leenjiin hubannoo kennameera jedhaniiru. Poolisiin magaalattis gamasaan adeemsi filannoo magaalaa Hawaasaa keessatti nagaadhaan akka geggeeffamuuf yaaddoo nageenya hanqisuuf qindoomina uummatee hojjetaa kan jiru ta'uu beekseera. Burkan eegaluu galmeessuu uummataa sagalee kennuu irratti boordii filannootiin leenjii kan fudhatan hojii raawwachiiftonni filannoo 1,500 gara wiirtuulee filannoo itti ramadamanii 1,692 qajeelaniiru.
Amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqa 45 ta'aa jira dhaggeeffattoota keenyaa asii immoo waareerra daqiiqa 45 dabree jira. kopi tanu ti chau kenja dro walle lencho ga machu kanen sinafera timbora
siyasa ya tuko sigal chanda tuko mirkisimaseni siyasa ya tuko garandula andula osam chanta tu
leenco gammachuu walleesaaf guddaan galatoomsadha dhaggeeffatoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. waa'ee ummata oromoo kana beektu laata. siidaan gooticha Abishee Garbaaf piroojektiileen misoomaa maqaa isaatiin moggaafaman godina warroo gudurruu wallaggaa magaalaa shaambuutti ijaaramuuf ka qophiitti jiramu ta'uu bulchaan godinichaa obbo Jabaa Addunyaa VOA'tti himanii jiru. Naakoor Malkaatoo obbo Jabaaf maanguddoo magaalatti dubbisuudhaan amboorraa gabaase.
Piroojektii misoomaa goota Abishee Garbaa keessaa siidaan gootichaa tokko ta'uu dubbatu bulchaan godina Horroo Guduroo Wallaggaa obbo Jabaa Addunyaa. Siidaan goota Abishee Garbaa magaalaa Shaambuutti akka ijaaramuuf dhaabbata ijaarsaa Lammii Beenyaa jedhamuun waliigaltee mallatteeffameeraas jedhan. Obbo Addunyaan kaayyoo ijaarsa siidaa kanaallee akkasitti ibsanii jiru.
Gara dhihaa kana keessatti biqiltuu ijaarraa 15 keessa goota cimaa qabsoo gurguddaa 10 keessattuu sirna fayyaa wajjin baay'ee qabsaa'ee dhuma irratti goota lubbuunsa darbedha. Oromiyaan daangaan ishee akka inni kabajamuuf kana qofillee utuu hin taane sirni gadaallee akka inni itti fufuuf nama yaalii guddaa gochaa tureef kanaaf gootota yeroo turan sana keessa goota baay'ee beekama waan ta'eef goota kabaja guddaa qabu goota laphee uummataa keessa jiru goota uummanni hundumtuu maqaa isaallee gaafa dhahanii lapheensaa itti dhagaamu waan ta'eef goota akkasii waan ta'eef goota keenya kaleessa yaadachuun immoo borillee gootota haaraa gootota oromiyaa gara fuulduraatti fuudhanii deemame horachuudhaaf waan barbaachisu oromiyaan goota qabdi bootii yeroo yeroodhaan oromoo keessatti uumamaa jira. Kanaaf iyyuu kan hojjetan immoo sadarkaa hamlee guddaa ta'aaf waan ta'eef kanarraa kan ta'e goota kana yaadachuun siidaa isaa as magaalaa Shaambuu keessatti bakka dhaloota isaa aanaa warroo keessatti kanallee karaaf isa kana karoorfannee jira jechuudha.
Siidaan Abishee Garbaa ni dhaabbata erga jedhame kanaan dura waggaa 3 waggaa 4 duras karoorri akkasii tureera. Sababa maaliif harkifate osoo hin dhaabbatiin hanga yoomitti siidaa Abishee Garbaa dhaabuudhaaf yaadamee jira?
Kan jedhu sababi biraa waan tokko illee jiru sababa hoggansaati. Wanna fedhii uummataa keessa jiru kana tiifnee waan biraa irratti yeroo keenya baay'inaan xumuraa turre jira. kanarra kan kaidamade nanisa kadaisa sedi kana kaba arrasedi makana da kaba kan kana addago dumali kanjiru kana sirrit karor fande ko lekse by the way yero yoke set dia sedimo kia for ke set sochi gutta jer kanne sochi bone akamitin manda kakkar gannu karor sene akamitin ummata wetina kamare gannu karor sene ummata wetina renne kocha na gasir jer kanne lechuta abban chalwa ki kana mo ate be kane torban da ke set yero yoke set ojin sa sida kana da injel kaba
mal mal of ke sa kaba sidan sun
sidan kuniga abishe malto yero sana kanjun sana koranno ke tsuta ya ke difa sarra jer kale mesha akami fayedama tur ekanjun sana da balate ebon ni fayedama tur da balate gorade ni fayedama tur da balate farden ni fayedama tur da balate sidan sun mo kanna matte bare du baye odni sa arge kadin ke embe ko designing ta baye jira akata mitro akan mitro da tur da balate kana fi sakanon tumafune abishe ifsu danda kanjun kana sidan kun akasitti da kana abatu jedu qabiyen sidan kana 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 akantu kana na nawa satti tijarsoni adada fountain kobani bishan wonni godani bare tekke menifimmo nanno sene jedu wandevi kana fakkatu for sure gaba idaranit meedo sidan baye bare da wonni guttansa yadennoza yadenno barabara tehe abishe da jallatto ta abishe tif magada kana ke satti akannefu worsenan akanni fe yadata bu o akasitti jedu qabiyen sada
yeroma mi ke satti tumura majada meega ሲዳ ጎታ ቢሸመሌ መቃዱመ ኢሳን ፕሮጀክቲን ቢሶማ ሞጋፍ መንከኔ ብሮሌ አከጃረመኒፍ ቆፒን ጥሙራ ሜራጀደን ቡልቻን ጎድነወሮ ጉድሮን ለጋ
ፕሮጀክቲኒ ካናወል ካበተጀሩ ገራ ፕሮጀክቲ አፍሪቦ ፕሮጀክቲ ሸሪት ካወል ካሲነጀሩ ፕሮጀክቲን ኮም ፕሮጀክቲ ካውም ሳትቫይስ ፕሮጀክቲን አማ ዲዛይኒ ሳፍኔ ካወነጀሩ ቶኮ ገልማ ኦዳ ቡልክ አና ወሮ ቡልክ መጋላ ሰቀላ ይደብቱ ሰቀላ ጀቹም ባይዘወይ አብሽየቱ ሞካሲ ኦዴፈኖ ሴና ከሰጥ ያርገነኒ ኦዳም ቡሉክ ከይደም ኦዳም ኦሮሞን ሸነንቀው ከሳ ኦዳም ቡሉክ ሰጥ ይደርገው አሽራ ሀገረ ኪሎ ሜትሪ ዲደማ ወካለ ደሚሽኒ ታማጋላ ሻምቡራ አጭት ጀቱ ተገልሚ አዳቁን ከነጃረሙ አጭት ገልማ አዳ ቆመቱን ተንገልሚ ቁን ገልማ ቆረኖ ቆወኖ ተቆረኖ አዳ ሴና ኡመተ ወለጋ አካንተው አዳ ናኖ ይሃ ሴና ዱዳ ናኖ ከናጋ በርከት ቆረተው ዋንተው ገልሚ አዳ ሱን ይከጉዳ ቀባ ጀቹታ ኡመተ ወለጉዱ ኡመተ ወለጋ ኮሊገና ኡመተ ኦሮሞ ይሰከና ይሮዲዮ ከሰት ጃልባሲሳ ሸስባሜ ዘክራ ደሪ ሶሬዲ ፍነጀረ ከምብራ መነበሩምሳት መነበሩምሳ ሙልቲ አዳ ከኛሙ አሌ ኮኔ ከንጁኒ ካዮን ሳይኑ ወጥተን ተቆ ከሌሳ አሪጀኒ ከረነቲ ጎደረ ኤቦ ቀበቴ ሎልቱ ቀበቴ ተከነቱ ሰለኒ ኩኒማራ ደረርጓኒ ያው ቀለመ ቀበቴ ስክሪፕቶ ቀበቴ ተረኒ አማ ያው ኮምፒውተር ይርካው ይጀራ ነገር ጄኔሬሽኒ ሰርድ ጄኔሬሽን ዳገራ 4 ጄኔሬሽን ትነሚስ ያጅራ ባይ ዲማ ጅራ ትኛን ባይ ሰርሲዛ ጅርት ዋንዴ ሰለኒ ሆሮ ጉድሩሞ ባይ ኢንሳኒ በሩምሳን ባይ ቤከሙ ተናዳ ነው በረት ዱበይ ባይ ቤከም ተዳ ክሊንሳ ጋሪ ካውዲ ቢሻን ጋሪ ካውዲ ዋን ጋሪ ካውዲ ገሩ ይዞ ማን ባይ የኒ ለነጀ ኩድኝ ቁጦ ሸከና ካሱ ዳፊጋ ተኩማ ከኛ ነታ ኩድኝ ከና ከንካስ ነው ኦር ተከለሳ ከኛ ያደቱን ከኛ ኦቶ ታራ ዶርጎ መዲቦ ደንዳ ነው ሙገንደኛ ነጭው ነው ታሴ ክሊዲቲ ባይ ዮካን ሚኒ ሆስፒታል ከኛ ደሞ ሆስፒታል ተኮ ጅራቶ ሆስፒታል ስፔሻላይዝድ ዲቴ ከና ነው ከና ክራኮ ወንጅር ሸከና ስኮራኔ ከነዩ ትደበል ጀንዴት ከያኔ ላይብረሪ ስተርካሳይ ከዲጂታል ይከንደ ይቻራ እኔ አናወቅም ተማክሽት መካከሽ የገርባቲን ፕሮጀክቶን ወልጋኒ አብሽ የገርባ ሾማነስ ሲዳላኒ ፈከን ያደረሙ ፖጂቲቭ ከምንታ አጀቹ
ዮሚ ጀልቀበኒ ከኖጂት ገለን
ገልማ ወደ ጀለማን ሰደገነገሽት ይቻልባሊ ሰባስና ኮንትራክተር ተደፈረ ሲዳ ከነኩም ጀልቀምን ወልፋኖ ንይቆቹ ዳፈቹታ ይታስኔ ተበረበጀታ ከነገ ሳይት ክሊሪንግ ባራቱ ፎኬሳ ዊስ ፉል ፓኬጅ ሆስፒታል ለነስ ሰከነሲ ማረባው ሰከነሲ ኡቱማ ኡቱት ገሮጂቶን ሲዳይን ተሞራ ገልማ ግዱ ገላ አዳሞ ሰበርካ ጋሪ ጋን ንገኛ ወጋ ሰዲከ ፈት ፕሮጀክት ተቁጥ ሞራሙ ቀው ቀይ በጭማ ኩሲ ካብ
መዲ ማለቀ ሳኒስ ተሪያን ጋማት ወንቲዮሊቲ ቀበሜ ፕሮጀክት የመጀል ቀብደኒፍ ማለቀ መሞፈርካ ቀብዱ
መዲ ማለቀ ሳቲ ኡመታ ከራከም ይለባደን ቆዱ መዲ ማለቀ ሳቲ ተለጥቶ ተብዬ ከናቲ ኡመታ ብዬ ከናቲ አከሱ ተለጥቶ ተኦሮሚያ ሁንገራ ወልቲ ፈኒና ሞስ ፕሮባብሊ ጋፋ ሲዳን ኩንጀል ካወደ ፕሮጀክት ከጆይ ሰኔጋሪ ዳከጅል ከመንከም
ኡቡ ደገፋቱ ሌራ ጃርሰብያቲ አብሽን ሐለከናን ያደ ተማጀደን ሚረ ኢሮሲ ዳኒሳ ኢጃረሙፍ ጅሩ ከነት አጋሚስ ሐለከናን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲማኒ ጅሩ
ለባ ጎታ ወሮሞን ያነሰና ዲነስ ኢሮባይ ፈክሴ ኡመተራዲያ ሰደን ተቆርፈን ተቁጠቻ ዲራ ትነምኩን ቡአባ ኢቡዜ ጎታ ያንመው mata kana ci gotuma biyitti ji gota afrika ci kana nan mu kun ya da tamu kaba gotuma ga duwa da sun ta ne ga institution ne da best baka ta tin da abate baka gota kana takkan alon ni gara hun da ci ji buai ni buje samusani ti kabacha baracha ka baka na makana ni jarabe projecto ne da da jarabe uji ne da ho of of fakkane of akkamata ke nyati ane daloni sakriyate gara hundat bua buzu andendau abae buzu nene yana umanis ira gari tin namo tabae tu yun muhata kakajra yokun ka e isimbrenda bernida kote muda ujitan akkasuma sikami hawasa gara gari mungu yu akka hawasa kana
Bulchan Kojino Rogurro Lega Bojabar Dunya Tumramu Ijarsa Projecti Gota Abishay Garbaaf Hundum Tukumachu Kabajaran
Namon Nishida Abishay Garbaan Ikur Walwara Gafi Kara Badana Nisa Turaniru Galma Giddu Gala Aja Oromot Bakka Hundum Tuttargamu Dandot Dektota, Ayyota, Akasumas Alatota, Nanicha Oromia Rawaye Abishay Garba Kanfarsa Nunduma, Kanjallaka Nunduma Galma Giddu Gala Aja Oromot Projectota Kana Inmo Sambara Duwadu Bugafari Tenisagari Inyesina Projecti Kana Ummataf Inyesina
Radio Segala Amerika, Nakur Melka, Amburra.
Sagantaa har'aat umurudura mataa oduunirra deebi'ee isin dhageessisaa bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Harargee dhiyaa keessatti weerarri hawaannisaa ka'uun ibsamee jira. Godinichis weerara kana to'achuudhaaf carraaqqii gochaa akka jiru beeksiseera. Itoophiyaa keessatti kittaannaa shamarranii hambisuu fi qooda olaanaa fudhataa fi hojjetaa akkasumas qabsooftuu mirga dhala namaaf qorattuu kataan Dr. Boggaalech Gabree kaleessa galgal du'aan boqochuun isaanii ibsameera. Walga'iin 23ffaan kan koree hayyootaaf aangoota gameeyyii mootummaa biyyoota Afrikaa baha har'a masaraa mootummaa Asmaraa keessatti jalqabamee jira. Walga'iin kun guyyaa 3 ka turu ta'uun ibsameera. Waraana Ameerikaa Afrikaa keessa jiruuf jeneraala sadarkaa olaanaa akka ta'an Steefan Taawunsend kibxata har'a Soomaaliyaa daawwatanii jiru. Kunis hoogganoota waliin wal arguun leellistummaa biyyootii gaanfa Afrikaa keessaarratti duula gaggeeffamu irratti mari'achuuf akka ta'e ibsameera. Maatiin amantii mormoon qaban kan Yuunaayitid Isteets yoo xiqqaate ijoollee 6 fi dubartoota 3 Meksikoo gama kaabaa keessatti ajjeefamuu isaanii ministiriin nageenyaa kan Meksikoo fi maatiin jaraa ibsanii jiru. Kanneen ajjeefaman kun maatiin Lee Baaron lammii Ameerikaa leellistoota hawaasa amantii mormoon waggaa 10 dura naannoo daangaatti hundeesse sana ta'u aangawoonni nageenyaa kan Meksikoof maatiin dubbatanii jiru. As United States keessatti kibxata har'aa filannoo ijoon bakka adda addaatti gaggeeffamaa jira. Pireezidaant Tiraamp kaadhimamtoota rippaabilikaanotaaf duula filmaataa gaggeeffamu deeggara jiru. Iraan waliigaltee sagantaa nukileeraa kan bara 2015 tolfame cabsuudhaan warshaan ishee kan foroodoo jiru keessatti humna maddisiisuuf kan oolu gaaza naquu jalqabuu ka jirtu ta'uu pireezidaantiin biyyattii Hasan Rohaanii har'a ibsaniiru. Rohaaniin akka jedhanitti gaaza yuraaniyem itti naqu kun kan jalqabamu roobii boriiti. Waliigalteen biyyoota addunyaa irratti humna guddaa qaban ja'an Iraan waliin tooftaan waliigalteen tolfatan Iraan warshaa sana gara waaltaa qorannaatti akka jijjiirtu ka gaafatu ture. Iraan daangaa kaa'ame darbuudhaan albuudaa yuraaniyemii gabbisuu kunuunsuu erga jalqabde bubbultee jirti. Iraan uggura diinagdee irra kaa'ame kaafamnaan waan hanga ammaatti hojjette marti iddoo sirriitti deebisuu ka dandeessu ta'uu Rohaaniin haasawa televiziyoonaan dhageessanii hubachiisaniiru. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 14.40 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 14.485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. qophii borutii walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.